we're born.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Till we're born. Nibani akukuja. Nibani akufwalika nsapato kumendo. Nibani akupa mutenge wanganda ulalapani. Auso alikuni. Mwana wa mama tiwepo. 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 Sebenzesha shansha Ntawi yako yufuika nilelo. Ntawi yako yufuika. Ntawi yako yufuika.
From ZambianMusic24.com.